kwege yanga nyenjule kitese chokunina Avengala nekwa no kwege yanga nyenjule kitese chokunina Vasema nila njani la vyete mahe yokuwa wachatenga tuvibaza Tebukana bakwagatta nga bosazeewo emmeeme engumi ebyabo okuzitula ŋŋa nga beewaize yansiridde ku ttuka ky'omwagalwa Wasiwasi teri ku muzita ne pulaani y'omutima gw'oli mu nkale ddala alivaawo alinte engoyaze era nsibidde ku ttuka ky'ombuulire Manye kitufu nambie kwe mnyane moku tianga Yo kwa gala manya tingi na mapisa kajunda yampa wange Tegende kate ya la wabulu unji vayi unu kukaye nwo mani mitima we Kito jive aja wataka izo mfungi we Oma nina chanyo nambe kuya kusite ya kukuya vine kikate Anajiva vinje ya ntengu ya ntu wanga shava kukitineza kuno Alina obuyinza agiza naawonya obulwadde bwammazeeko ebyewungula natuuka n'okuyiya kale okwetuka Okabajja bangi ab'okunguyanga emmeeme tentereera ebizibu enkumu kale mulamu mwanga we yajja yekammagize bangi n'okunguya Mbegu ya chichiche wankolo woku isumbu wanzero mjima kwangu Kwa nisanyo ngatute no mulunji na mbegu ya Neitu wale kete nja kuyatulo kumbo uzivu nyo utazanyi Kera waga ya watesave kumile kikiwa jama kasha wejijo Tebigere kumyeja na kugamba nga bikonjero emyoyo gy'abatagayiza nze mmanyi bagenda kwogera mpafu kunjiya Bigambo bingi nja kubyeyisa ku ekyama ky'oyiseemu okyekuumire n'ekisinga byonna olemekunjiwa keekama k'omukwano kale weeraba omukwano nambigwira omukwano gy'okunzisa